Yeah, no, Luo. Anyị bụ ndị egwu omoluo, Kizito nwa mama, mmiri gbane jiri waru, ya ka ugo ji sukwu, ọbalugo n'ife. Anyị bụ ndị egwu omoluo, ndị Igbo bịa nụluo, mmiri gbane jiri waruo, ya ka ugo ji sukwu, ọbalụ ugo n'ife. Ife kasị mkpa wee bụluo, elozo na chi, elozo na chukwu, elozo na chi. O nwere onye kachi ya n'ụwa, o nwere onye kachi ya n'ụwa. Chi bụ niile nụ, elozo na chi, elozo na chukwu. Agbankwụ na-etolu udene, bụ ọkụkọ ka ọ na-adali idenu. Elozo na Chukwu nna, elozo na chi,
elozo na chi.
Elozo na Chukwu nna, elozo na chi,
elozo na chi.
Chukwu anọrọ elozo onye okelu, Chukwu anọrọ elozo onye okelu. Nọrọ elozo onye okelu, kama onye elozo na chikelu ya.
Chukwu nọrọ elozo onye okelu, Chukwu nọrọ elozo onye okelu, Chukwu nọrọ elozo onye okelu, kama onye elozo na chikelu ya.
Ọnwa nọrọ elozo nkwokwelu, Ọnwa nọrọ elozo nkwokwelu. Ọnwa nọrọ elozo nkwokwelu, biko onye elozo kwa na nkwokwelu.
Chukwu nọrọ elozo onye okelu,
Chief Christian Aneke.
Chukwu nọrọ elozo
onye okelu, ọnwa na ama okwe, anyị na-ekene gị.
Chukwu nọrọ elozo onye okelu, kama onye elozo na chikelu ya.
Elozo na Chukwu nna, elozo na chiye,
elozo na chiye.
Amụrụ anya otu nwa, okwu Chineke mere arụ. Chukwu na-ebinyere mmadụ, ezi Chukwu na-ebinyere mmadụ. Chukwu na-ebi n'ime obi ya, ọ bụ ya bụ Emmanuel. Anyị hụkwara ezi nne ya Mary, Mary. O jiri akwa wee kpuchie ya ụkwụ, n'ime ya ka mụrụ onye. Ita puta kanite mu, puta kanite mu. Ita puta kanite mu, kanite mu wakoku kanzo.
Ita puta kanite mu, ita puta kanite mu.
Abumonye Nigeria, abogi mumbia lumbia, abogi monye Congo, Kenya abonye Japano. Obelu beme bunama me bunambia lumbia. Uye mo, onyomane de mumba. Ani jela mokwe mwanem, o deme bunamu. Ani jela mokwe, o deme bunamu. Ani balu se Guyana, uya baji kwa mokwe. One day, my little
I need
a lamp. If I live with our left, my mope, I
never be on my mope. To look, Chibo,
I need a lamp. If I live with our left, my mope, I never be on my
Chief Christian Anneke, I want you to know one I'm okay.
One man is a lamoko.
I is a lamoko. The bunny baby is a well from Amoke. I is a babyama.
Chief Anneke is a kid, a jump and I'm okay.
One man is a lamoko.
I is a lamoko. The bunny baby is a well from Amoke. I is a babyama.
Nicholas Anneke, Director of France International Nigerian Limited, Young Shall Grow, President Nigerian Community Union, Republic of Mali, Nalabako Seje.
What a Malikwaka, Usaloka Yelen, when you fell, Naka say no, when you saw Bulokin,
MSOKin, Luyaka.
Ogonogondo buno ya nezo ko yaga ndumodo namu ndumo okoko namu nabamu ingelingi edadi nitolodo
aina kene Tine doja, edu fo, amo kwe kwa seje.
Mwata mali kwa ka,
osolo kenye lene.
Kunye feleze,
nageze yelo.
Kunye sobu lo kenye,
eme so kenye lo yaka.
Ogono gondo buno ya nezo kuyaga. Ndo mwadu na mwenyele, ndo mwakuku na mwenyele. Na wemu wo igiligi, eza di nikolo biodegu. Uweri vene mebi feki wo, uweri vene mebi feki wo. Metebe, metebe, tete romu. Uweri vene mebi feki wo. Metebe, metebe, tete romu. Uweri vene mebi feki wo.
Uweri vene mebi feki wo. Uweri vene mebi feki wo. Metebe, metebe, tete romu. Uweri vene mebi feki wo.
The Frumanus Wang Donjamet Investment Mrs. Vero N. Amulego Director Les Vigo Ventures Nigeria Umes and Ekenegio
Where if a name may be fake? Where if a name may be fake? Where if a name may be fake?
Like I work, tell on with the poor. Enu wana gagu wabafia o. Ima kwadu nija gobo kili kili o. Afugo mwenye mulomu nuwae. Mano norondu we rapu wanaba o. Afugo mwenye lolona o. Unatema. Mano razindu we bienu nololalu o. Afugo mwenye welego nuwae. Mano razogo nogondo rapu wanaba o. Matugwe kwena bike kwena kanyi dotua. Onyobu na nolundu we golumbo loku laku o. Olisevu luwana nulo nanyo. Nanyo gono gondo na lisike o. Ife di ngalangala o di nuwae. Okuji galite wife di tenino. Nejiri kese nuwana otolo biumani. Nejiri kalaro la ke malu. Neto we love you man.
What I love you man.
Daiga we love you man.
What I love you man.
Dije no wa.
Edike so eno wa.
Unde di we love you man.
What I love you man.
Dije no wa.
Edike so eno wa.
Itaraba we love you man.
What I love you man.
Dije no wa.
Edike so eno wa.
I love you, man.
I love you, man.
I love you, man.